Niponskondi emangwaneni umthombo othukela ngiphuza kuwa manzi imini wokugcina ngivalile ngqi niponskondi langkhona
awazothi nokahlamba siliku
niponskondi langkhona
awazothi nokahlamba Zikuma, ila hlala khona manqa Zikuma, ila ngiza khona ihope Zikuma, ila hlala khona manqa Zikuma, ila ngiza khona ihope Zikuma, ndabazondi nokahlamba Zikuma
Thank you.